Mokgatlo wa Democratic Alliance Madika a Phofung o tla susumetsa ditshisinyo tsa diphetoho ho Moralo wa Ditekanyetso wa 2026-2027 hore ho kenyeletse tjhelete ya ntshetsopele ya moruo wa lehae, bohahlaudi, ditemo le kgwebo tse nyenyane. Tekanyetso ya jwale ha e a behela makala ana a bohlokwa tjhelete, le ha ho na le tlhokeho e kgolo ya mesebetsi le bofuma bo ntseng bo eketseha metseng ya rona, ntle le matsete, popo ya mesebetsi le kgolo ya moruo di tla tswela pele ho ba thata. Democratic Alliance e dumela hore dithuso tsa mmuso le ditshwarelo tsa teng di lokela ho sebedisetswa ho tshehetsa merero ya ntshetsopele, ho bopa mesebetsi le ho matlafatsa moruo wa lehae molemong wa baahi bohle.